그런 거 아마 그런 시간도 걸던 여러 중국인 사람들은 scholarship를 쓰이 이런 스코 마든 United Nations 거 그탈로 뉴욕 말고서 그 다음에 꼽고 쓰는 어로 delegation를 쓰이 이런 commission를 쓰이 이런 워커들 이어 papers 쓰디 아리안 رئيس إنه كحدلان ماشوا اللي هو مشكورن كل واحد جنرال أسمبلي كان، so محل جري أنا كوميشن كان لي سيوها كوميشن كو criminal justice and crime prevention
معناه جد إذا إن عدالة إيو إن كهرت جدا بيدا
حكم كمان تقارن وضمها أو حكم كنولين حكم كاسو حكم كو الوطن كده وضمها سوسكوش قايان، so وضمن كل سيوها سبين اللي كده هاي إنه تاجر so shaqadii waxa runtii ina research in soo bilaabo oo farqad inuu qoro sidoo u taageeri lahaa magaciisa wadanka Spain so maxaa jira alxamdulillaah since jimcihii uu bilaabnay ugu dhaasay marka soo diyaarisay warqadii xashid ku soo diyaarisay ka hadla commission ko international terrorism ka hadla
marka aan ka dhexgalo marka hore ardaydina 1500 ka qayb galeystay ana fursad u helayay ina scholarship kan ka qayb gashaan een qof walba waxa la siinayaa dal uu soo daraasteeyo oo uu cilmi baaris markii hore ku soo sameeyo een kadibna uu la yimaado golaha amaanka oo uu sharaxaad ka bixiyo ama difaaco
in difaaco iyo in sharaxaad waxa meesha diplomacy samaha soo waa siyaasad meesha soo waa siyaasad qofka lagu tago inuu maaha in bisna difaaco lagu tago xataa inuu tuso wadankiisa wuxuu qabtay wadankiisa uu caawin karo wadmaha kale to iyo inuu mataqana inuu in alliances here and coalitions and with other governments can also with them to kind of certain issues not to run so ana could commission kenny hoga sadna ila ka hadlino arimaha oo terrorism ko dadka mid kana
argentina
ha sax so amal runto alhamdulillah shaqadi oo aku guuleysina alhamdulillah ina qurana delegation kenny commission ko ina the international terrorism because they're going to fail so شقدي انه انه كان الجواب just متخانه جواب تنسي سؤال انه كان ahead solution كان ahead انه دفعنا through ideological دينته درجته دينته متخانه كفل عادي او سيكلت واحد دينته سؤال شقدي انه انه سكو كان وضمها او most affected by لبنان وصوماليا ونيجيريا وحتى ويا افغانستان العراق يا سوريا لبنانها
ادو واحد متليسي ان ادو غوديدين واحد متليسي تصالا ادو كلي دلك اسبين او ميسك اسبين او كلات فدي
ميسك اسبين فدي سو كليجي ها بيكوز انا لسي سينجل ديليجيشن ها سو دلا جرت مو بتسك جمعاد حل ديليجيشن حل وضع رسمي بس قيان لكن انا بيكس كليجي ها لندن كان عادي حل ديليجيشن لسي صوت ياري واحد نص سو كوب no can so what the hell what the kiligay is see or spain or spain is going to fight
okay marka markan u nimaadno faa'idada ku jirta maxay tahay marka kulanada noocaan ah ilaa bablo
why more like danyaraha especially on somali ah so majority of the time ajala dadke danyaraha oo yesh kabda somali ma taqaan soo galan siyaasada soo galan international affairs because somali wadan wili ma taqaan oo kor xor u socdo horumar u socdo so walaa baahin danyarada in ma hadlo danyaraha oo jooga muqdisho iyo somali joogan laakiin danyaraha oo europe iyo mareekanka iyo canada joogan you know balaban haddina balaban in soo galan siyaasada international ma siyaasada local community go walaa baahi wajigeen in soo saara bananaanka in somali wa joogan somali wa nooliin in somali wax loo qaban karo so aniga aniga ma shaqo faraxsana in waxa wiilka oo somali of sustaga united nations sustaga wa ma habis in wadanka sabeen dafaahi walakin as a wajigay in the roje the wil somali oo wadanka representation ku inuu seenayo wadanka si inuu qaban karo because alhamdulillah markii oo general assembly tagnay ameesha ku arkayna foreign minister ko talyaaniga kaz muqtasamad kan talyaaniga la sii inuu host grand event kan so foreign minister ka markaa maanta xaliye markaa arkayna oo la hadlay gudaha alhamdulillah wa ma thank you wa ma santiin for collaboration especially had the famine had the south of Somalia in a more awareness that could see about the jirta Somalia saadan iyo plus in loo shaqeeyo how to good governance in Somalia inuu waxa baliyo
waan gartay in dhinac kale ka weydiinaya in ma is heshteen adigu waxad metelisi dalka salaahan in Spain oo kale bad ku metelisi daraasadaada iyo waxyaabaha soo urursay cid Spain ka socota mees aragteeno kale oo in Putin ama kula hadashay
ha so ama qofka active fadhi waa wiilo gabdhaha oo Spain ka maadeen but what the guy say Kenya had Kenya they see. So I'm a first of million in Somalia, like in Kenya. They say no problem because school middle mukta problems because about the Kenya Kristo.
Somalia in Metalisi.
Ha, or Metalisi ha.
Yeah, Metalisi.
Wheel or Metakan Kamadi, Mexico Kamadi, I'm Metali. So I give him a video. My Antakana Kawaram, for example, Somalia Metakana selected about the good governance of poverty. So in a government fiyan in Liskoro, you know, tackle great problems of Metakana of poverty. So I Kofko's expert Mukta, a lot of Kofko's work on what the Kisi, because what the Kuka So with that current of Somalia or the Fayan, any Madden,
only
Hadlo, governance of Somalia, and the Hadlo, Samaka, and the Hadlo, and the Hadlo, how to improve the security problems in Mogadishu, for example.
Then I can have the good Adam Hadbrati, Adian, and Hatanom Had Kuchita.
Yeah, I'm Hadda Jamal Kuchita, University of London, I'm studying international relations and global politics.
And siyasad xiriirka caalamiga ah iyo siyaasada dunida.
Siyaasada dunida.
Waan garta in maxaa ku kalifeen xiisaysid in siyaasada dunida iyo xiriirada caalamiga.
Want to really have interest muqtahay in siyaasada ma aha just in internationally but in local community because ma ka yara markii oo shan sano ka hor iskoolka ku xajiray asku sharaxay in parliament ka Birmingham magaalada Birmingham in isku sharaxay youth parliament kisi. Dan yar ha parliament ka asku sharaxay and meshes ka blago ko ina mudkhara ina mudkhara in jalaado siyaasada hatta ay politics illegal ka iyo of course most likely local community work so meshes ka maadi my love for politics runta asku sharaxay ko back in 2012 ki youth parliament ka of United Kingdom
wangat in daada duu imsir
low 21
ko bilaba tan jirbaata een maxaad jeceshahay mustaqbalka maxaa niyadaada ku jira
niyadii runtu maalin kasta niyadii wuu isbedelaa amal alxamdulillah amal since oo maadi United Nations commando weekend kan oo maadi indhihii more and more kala furay inuu wax kala tiin jirto adduunka in regards to how opportunities are in jirto dadka iyo dhalinyarada inuu wax qabsan karaan laakiin anigo as a future kigi at the time being inshallah ku tagay hadda after graduation kii next year in a master's inshallah and then markas ka baadi in go anka gar hadii international affairs ka galiyo hadii local community politics ka galiyo
go
anka gar next year inshallah ka gar go anka
hadan hal mar ku noqdo kulankiini maxaa ka soo baxay gabagabadi oo kale maxaa la idin sheegay markii doodi iyo wixii soo dhamaadeen in waqti intees leeg ay si socotay
So General Assembly as well as school maadi al-sistini awards ki iyo mutaqana dadka akal bixiye best delegation iyo mutaqana dadka ku fiicnaa day oo waxa la u fiicnaa fiicnaa iyo speech fiicnaa iyo research u fiicnaa inta isku keenay delegation la siiyay scholarship dadka la siiyay ino sanadkan again ina maada more conferences in Dubai ka dhacayo iyo Ruushka ka dhacayo iyo Faransiiska ka dhacayo sanadkan insha Allah so alhamdulillah wali siiyay scholarship ino June kan ina ka qayb galo barnaamij isku mid ah in Francisco iyo dan October iyo November ka in Dubai iyo inshaallah magaciisa Ruushka in ay xisaab qoro waxa ku soo wax ku tagay hadda waa interview kan doon inaga hadlo inuu waa magaciisa dan yaraha diaspora oo Canada iyo Europe iyo magaciisa Mareykanka in soo raadiyo opportunities waa jirtaa
fursado
badan baa jira is honestly there's so many fantastic opportunities out there
in saddal baa kasoo qayb galay salaxaano fursada la siiyay salaxaan in dhalinyaro metesho
waa 200 iyo 200 200 wadan
200 marka waa inta qaramada midoobay ka kooban tahay iyo dal walba fursad loo siiyay in ciidmo
kulli oo United Nations ku dhaxjaro la siiyay boos Nicaragua Somalia Burkina Faso kulli qofkas wadan la siiyay
marka waxyaabaha aad ka hadlayseen ma mowduucyo la soo diyaariyay ba ahayd in saydinka laftigiina mowduucyo abuurayay iyo iskaashi inaad wada hadashaan
labadaba so ko ahead of why waxa saddex maalin ee conference kan maalinta koowaad ee mowduucyo la soo diyaariyay waay so I'm see obviously and a commission ka hada kara bas runto laakin commission ka waa commission soo diyaarinay saddex topics soo diyaarinay why human trafficking so magayis way ogtahay dabadan
tahriibka iyo
Mediterranean kan mudqana Libya maalaka sabab baxo badda soo badda ku dhintana laana haysto badda ku dhintana mudqana oo talyaano go'doon ee Europe soo galaan Soomaaliland ku dhex jirta problem kaas that's why markii li imaaday wiilkii imaaday oo i weydiiyay question kan what are why oo dhanyaraha Soomaali jooga oo badda soo doonta soo karaan in Europe madan I say to them, it's because bad governance, just the government's good behavior, more dowlad xuma jirto waa inaad dowladda inaad hadda bilaabto waa inaad focuska saarta dhalinyaraha oo soomaaliya jooga xoogana saaro kuwa dadkaas oo dadka wadanka dhisaya maaha kuwa diaspora diaspora oo ku tagla ina contribution
siyalakin
yes laakiin problem kaloo baxay in xoog la saaray investment la geliyo dadka wadan ku dhashtay dadka soomaalina caadiga
mawduucyada aad maalmihii dambe idinku abuurteen ee doodeed oo kale aad adigu hindistay ee aad qaybta ku lahayd maxaa ka mid ahaa ee laga hadlay ee aad wadamada kale ee tusaale ahaan midowga yurub oo kale dee spain oo kale aad imtelaysay midowga yurub bay ka mid tahay aad midowga yurub oo kale inta isba haysateen aad ka doodeen maxaa ka mid ahaa
okay so sanadkan special topic was special topic oo laga hadlahaa in the general assembly on subticum because mawduuc waay oo maa lasu diyaariy waa mid qof kasta oo cause majority oo students meesha joogo waayo dadka siyaasada bartay waa dad oo international relation iyo politics bartay waayo so questions ku ahaa laga hadlay the importance of africa laga hadlay meesha so how loo dhici lahaa sustainabilityga oo africa oo lasoo saar lahaa economic growth of africa ina keliyad wax dhisa
manaa kobaca dhaqaale africa ina isku filaan karto
because waxa lasoo saaray waa because kenya for example iyo somalia when it comes to mobile technology because but the problem is mobile technology waxay haystaan xawaalada iyo telecommunication laakiin ma haystaan infrastructure ka dhismaha ma haystaan iyo
mataqaanaa
mataqaana maxaala warehouseska iyo guryaha meesha in wax lagu dhis lahaa in actually dhis lahaa governmentka so unfortunately wax loo baahay hadda waa hadda 24 century ku dhex jiran everything on mobile everything on wireless in la qaato ideaskan oo entrepreneurskan oo kenya iyo somaliya la joogo in lasoo qaado combine them together and actually form a civil society from that
macnaha in laysu geegeeyo aragtiyaha oo loosoo bandhigo dhinacyadan kala duwan oo dadka curinta leh iyo waxyaabaha banaanka loosoo saaro